trendybeats.com.
Lalelani, usubonkang lali, shalem push is funny, cause I need that money. Lalelani, in pillows it's tight funny, yeah I keep on going, cause I need that money. Shwigi zija manje ntwana six shubi, ukalu kitri kitri kata say sugi, itine zlalu tiki taka siya fungisa.
Scoof, ungalimala, sina equality, na swali sifuni mali. Ngiphathe ingane ngababoni, abanye abanje ingane blind. Thina silali siphanda njalo, lesi kithinta ngisifani. Ngifuna ukufaka into ebhongayo, like garage, into eyisilwane. Ngiphathe imali engangendaba, iKilimanjaro. Impahla edurayo, idlala, emhlanga edubani. Ikhadi limnyama, ngibheka amaprize, ngifika sengiswipe. Ngithatha umndeni noma yinini, sithi shwi, ngoDubai. Ifro idrive into enejubane, sisuka ngetayi. Isuze listrat, kala amaflate, masingene gas. Ujese hamba phezu kwamanzi, mina bengihamba phezu kwemali. Umlomo ugcwala amagolide, ubona imine mangismile. Angaphiwa shele Rolex, babe sami isikhathi saka. Maningasiniki into yokwenza, shuthi isukile. Camera light, city action, qali filimi. Okukhala ukhici khici phahla kufuswayile.
Helalelani, usubonka ngilali. Ngihlale mpush is funny, cause I need that money. Lalelani, impilo zethu ayifani. Yeah, I keep on going, cause I need that money. Shwigi zija manje ntwana six shubi. Ukhala ukhici khici khata say sugi. Ithine dlala uthiki taka siya bugisa.
Scoof, lana siyathesha clever hlehla. Mose ngokhater sebenza kuphela. Sengadini khali getcha. Ngeke siyeke thili kukul digesta. Inhlanya icosha amaphepha bengicoshe noMandela. Nini sirapper sifuna impili bengukhilimu. Sifusha ngothando kule game usifaka ama-feelings. Kulisa babhaya masirapper balengifinyila. Niqashiswe emva kwendle kwemoto yeginze ebhathuliwe. Sayiqale dustin twana bheka manje sikhuphukile. Sifike top sakhanyisa saba iglobe esilingini. Sakuqathaza inyona eyiningi saba ilitshe esilingini. Ngifuna imali engamanothi engathi khwaya kumzwilili. Piki piki singithingi fak imali emakhikhini. Lenti easy 17 ungazodala ubusingilili. Singaki imali engamabhola engathi sidlala ikhilikithi. Ngisazobaphathe sikhanda mababhema usikilidi.
Lalelani, usubonka ngilali. Ngihlale mpush is funny, cause I need that money. Lalelani, impilo zethu ayifani. Yeah I keep on going, cause I need that money. Shwigi zija manje ntwana six shubi. Ukhala ukhici khici khata say sugi. Ithine dlala uthiki taka siya bugisa. Helalelani, usubonka ngilali. Ngihlale mpush is funny, cause I need that money. Lalelani, impilo zethu ayifani. Yeah I keep on going, cause I need that money. Shwigi zija manje ntwana six shubi. Ukhala ukhici khici khata say sugi. Ithine dlala uthiki taka siya bugisa.
More music on trendybeats.com.